joni ko portugal nogas hennay joni non a yi esa o wadama he nder yanande he kono balde tati tan o imititi o wurti o funte do wajiraabe mum he kono goto hen o alana don biyetedo o Thomas seeda non be ji Thomas be bidu minen min ji jomiraawo men kono Thomas o jabaani o wi ala on jiani dum esa non o funte dow mumen be fof hengol o holli Thomas juude mum de yo do yuwano do heb dial mum beccal he esa o wi Thomas acci num ko mbatta ko gum tan weltare wonani ben gumbe be taabe jiani kam ay wajiraabe wata en baano Thomas o mo gumaano o Allah mba enno Ibrahima o jamnodo kala ko Allah wino dum ko si en dani ngumte he Allah ko on tuma ganden Allah den non baawen dum rew he inde Esa.